tuko wandi bulipi aba nandi bonse awa bere na malabomba lelo nebo kashupa wasuko wandi bulipi ama sambili lo yena awa tata na likwisha lelo jito taimoneka wasuko wandi bulipi aba nandi bonse awa bere na malabomba lelo nebo kashupa wasuko wandi bulipi wasuko bulipi sayowe. Super one,